waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa galab arbaca bisha mayna ay tahay 14 sanadka 2025, halkaad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imanaysa stuudiogaanu ku leenahay magaalada melbourne. magacayguna waa xasan jaamac. wararka maanta waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaare antony albanisi oo u duulay caasimadda dalka indonesia ee jakarta kadib markii isaga iyo golihiisa wasiirada lagu dhaariyey aqalka dowladda shalay. madaxweynaha maraykanka donald trumpna waxa uu ogolaaday inuu hub qiimihiisu gaarayo $220 bilyan australiana ka iibiyo dalka sacuudi carabiya. wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan oo diyaar garooba. haddana waa warkii oo dhammaystiran. ilmo yar ayaa dhintay, 3 qof oo kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii gawaarida nooca lagu shaqaysto yuudka la yiraahdo iyo gaari xamuula ay isku dhaceen xeebaha koonfureed ee gobolka new south wales. adeegyada degdega ayaa loogu yeeray meesha la yiraahdo nulika oo dibadda ka jirta magaalada eden 4 galabnimo shalay oo talaada ahayd. halkaas ayaa adeegyadu waxay ugu yimaadeen ilmo wiil 6 sano jira oo gaariga yuudka la socday oo goobta ku geeriyooday. darawalkii gaarigaasi waday oo isaguna nin 30 jiraha iyo gabar 3 jira ayaa dhaawacyo culus ay soo gaareen, waxaana diyaaradu ay ugu qaaday cisbitaalka. rakaabkii 3aad ee gaarigaasi yuudka saarnaa oo ahaa gabar 8 jira ayaa iyadana la geeyey cisbitaal ku yaala magaalada biiga. darawalkii waday gaariga xamuulka ee gaariga kale ku dhacay ayaa isagana cisbitaal la geeyey, isagoo markaasi jirkiisa laga baari doono in maandooriyaal ama markaasi khamri uu ku jiray, sidoo kalena waxaa laga daaweynayaa naxdin uu ka qaaday shilkaasi. ra-iisul wasaare antony albanisi ayaa u duulay maanta magaalada jakarta ee caasimada dalka indonesia kadib markii isaga iyo golihiisa wasiirada cusub shalay lagu dhaariyey aqalka dowladda ee magaalada canberra. ra-iisul wasaaraha ayaa qorsheynaya inuu la kulmo madaxweynaha indonesia prabowo subianto ka hor inta uusan u duulin magaalada rome, halkaas oo uu kaga qayb geli doono caleemasaarka boobka cusub boobliyaha 14aad. inta uu talyaaniga joogana, Mr Albanisi ayaa sidoo kale waxaa lagu wadaa inuu kala hadlo madax badan oo halkaasi imaanaysa arrimaha ganacsiga. madaxdaasina waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha dalka Canada iyo madaxa midowda Yurub.
Ursula von der Leyen, I will meet, we've had contact with her, the head of the European Union.
Ursula von der Leyen ayaan la kulmi doonaa ayuu yiri, waanu wada xariirnay, waa madaxa midowda Yurub, dabcana waxaan ka wada hadli doonaa ayuu yiri arrimaha ganacsiga iyo markaasi canshuuraha badeecadaha la saaro ayaan kala hadli doonaa dalalka Yurub ayuu yiri. waxaan sidoo kale isku daynay ayuu yiri inaanu ganacsi xora la yeelano midowda Yurub, wada hadalka ayaana sii wadi doonaa si aanu guul uga gaarna ayuu yiri ra-iisul wasaaruhu. afhayeenada arrimaha maaliyadda u qaabilsan xisbiga mucaaradka ee liberaalka Jane Hume ayaa ammaantay doorashadii Susan Lee loo doortay hoggaanka xisbiga liberaalka, iyadoo ku tilmaantay inay tani bilow cusub u tahay xisbiga. ku-xigeenadii hore ee xisbiga ayaa loo doortay kadib markii ay ka adkaatay afhayeenkii khasnadda xisbiga liberaalka Angus Taylor codayn loo qaaday shalay. hogaamiyaha cusub ayaa sheegtay in siyaasadaha isbahaysiga loo baahan yahay in dib u eegid lagu sameeyo kadib guuldaradii xisbiga kasoo gaartay doorashadii. Ms Hume ayaa Channel 7 u sheegtay in dallacsiinta ama doorashada hogaanka Ms Lee ay xisbiga u tahay fursad uu dib isugu qiimeeyo.
But this really is a new era for the Liberal Party. It's very exciting to have.
Tani runtii taariikh cusub ayay u tahay, ayay tiri xisbiga liberaalka. waa wax lagu farxo in haweentii ugu horeysay ay markaasi hoggaanka noo qabato Susan Lee dabcan khibrad dheer ayay leedahay bay tiri, mid shaqsiyana iyo mid siyaasadda intay ku jirtayba. Waxay soo noqotay xisaabiye duuliye, waa hooyo, waa ayeeye, ayay tiri. Baarlamaankana waxa ay ku jirtay in ka badan 20 sano. Jagooyin kala duwan ayayna soo qabatay, marka runtii waa waqti xiiso u leh, ayay tiri xisbiga Liberaalka. Wasiiradda arrimaha dibadda dowladda federaalka ee dalkan Australia, Penny Wong, ayaa dafirtay hadal ka soo yeeray hogaamiyaha cusub ee xisbiga Liberaalka Susan Lee, oo tiri sida dowladda Labourku ay ula dhaqanto bulshada Yuhuudda, khatarta ugu weyn ayay ku tahay, ayay tiri, isu haynta bulshada weynta Australia. Khudbadeedii ugu horreysay marka ay hoggaanka ama markii hoggaanka loo doortay ayay Susan Lee sheegtay in Penny Wong iyo Anthony Albanese ay ku ballan fureen ama sidii la rabay aysan wax ugu qaban shacabka Yuhuudda ee dalkan Australia.
We have a foreign minister, Penny Wong, who has let down Australia.
Waxaanu leenahay, ayay tiri, ama jooga wasiiradda arrimaha dibadeed ee Australia oo ku guuldaraysatay ama aan waxba u qaban marka la fiiriyo dadka Yuhuudda ee hadalladii ama waxyaalihii ay ka tiri qaramada midoobay, ayay tiri. Waxaa sidoo kale leenahay ra-iisul wasaare oo sida muuqata doonaya inuusan waxba ka qaban dhibaatooyinka bulshada Yuhuudda loo geysto ama loogu geysto waddooyinka magaalooyinkeena. Penny Wong ayaa SBS-ta u sheegtay in hoggaamiyaha Liberaalku aysan ahayn inay colaad dalka dibaddiisa ka jirta ay u isticmaasho dana siyaasadeed.
That was a very clear message from Australians during this election campaign. They don't...
Farriimo cadcad ayay shacabka Australia na siiyeen ama noo sheegan, ayay tiri, intii ololaha doorashadu ay socotay. Farriimahaasna waxay ahaayeen inaysan doonayn in siyaasiyiintu colaadaas halkan ay u soo keenaan ama u soo riixaan ama ka bilaabaan dalkan Australia iyagoo dana gaara kale, ayay tiri Penny Wong. Weli halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ogolaaday inuu Sacuudiga ka gado ama ka iibiyo hub qiimihiisu gaarayo $220 bilyan Australiyaanka ah. Hadalkan ayaa looga dhawaaqay Riyaad oo Mr. Trump uu booqasho ku joogo. Booqashadan ayaa ah tii ugu horreysay intii dib loo doortay madaxweyne Donald Trump, waxaana uu ku tegayaa Bariga Dhexe. Dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa sheegay in dalkiisu doonayo fursado maalgashi oo uu Mareykanka ku maalgashado oo gaaraya lacag gaaraysa $600 bilyan, isagoo weliba rajaynaya inay intaasi dhaafto oo gaarto $1 trillion ama $1 billion. Mr. Trump ayaa ammaanaya heshiiskan uu ku sheegay in labada dalba ay guul u tahay.
And with this trip, we're adding over $1 trillion more in terms of...
Safarkan ayuu yiri, waxaan $1 trillion oo dheeraada oo maalgelina ku biirinaynaa ama gelinaynaa dalkeena iyagoo naga iibsanaya, ayuu yiri, badeecadaheena ama waxyaalaanu soo saarno. Waad ogtihiin, ayuu yiri, in qalabka military ee aanu samayno aysan cid kale samayn karin. Waa qalabka military ee ugu fiican, gantaalaha ugu fiican, madaaficda ugu fiican, wax kasta annaga ayaa ugu fiican, ayuu yiri, xataa gujisyada ugu fiican ayaanu samaynaa, ayuu yiri Donald Trump. Mr. Trump ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in Mareykanku uu amri doono inuu cunuqabateynta ka qaado dalka Suuriya, taasoo uu ka codsaday dhaxal sugaha Sacuudiga Crown Prince Maxamed Salmaan. Mareykanka ayaa cunuqabateyntaasi waxa uu ku soo rogay Suuriya 2004 intii markaas uu xilka hayay Bashar al-Assad. Ururka caafimaadka ayaa sheegay in macluusha ka jirta Gaza ay saameyn daba dheeraata ku yeelan doonto jiilal dhan haddii Israa'iil aysan qaadin xanibaadaha gargaarka bini'aadanimo ee ay saartay Gaza, iyadoo hay-adda la yiraahdo Global Health Monitor ay ka digtay in 500,000 qof ay wajahayaan macluul. Hay-addan WHA ayaanse haysan dawooyin iyo nafaqo ku filan 500 oo caruur oo nafaqo darro baani ay haysato. Wakiilka qaramada midoobay ama hay-adda WHO u jooga dhulka Falastiiniinta ee la haysto, Rick Peppercorn, ayaa sheegay inuu arkay caruurta Gaza oo u eg ama la eg kala bar da'dooda gaajo awgeed. Wuxuu sheegay in caruurtaasi ay u badan tahay inay macaluul ama cudurro u dhintaan sababa ah difaacooda jirka oo daciifay ama markaasi baaba'ay. Kuwa ka badbaadana noloshooda oo dhan ay saameyn doonto arrintani.
We all know that the long-term damage from malnutrition
waan ognahay, ayuu yiri, dhaawaca waqtiga dheer markaasi ku dhacaya ama ay keenayso nafaqa darradu sida la rabay, ilmuhu ma u korayaan, ayuu yiri. Caafimaad darro ayaa soo wajahaysa iyo wixii lamida. Marka nafaqo ku filan la'aanteed, biyo nadiifa la'aantood, caafimaad la'aan, jiil dhan ayay saameynayaan, ayuu yiri. Wararka dibadda ayaanu weli ku jirnaaye. Chancellorka dalka Jarmalka Friedrich Merz ayaa uga digay Ruushka inuu wajihi doono cunaqabateymo cusub oo midowga Yurub uu saari doono haddii aan horumar fiican laga gaarin nabadda Ukraine toddobaadkan. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa doonaya inuu madaxweynaha Ruushka si shaqsiyana ula kulmo oo ay ka wada hadlaan xabad joojin. Shirkaasi oo Britain la filayo inuu ka dhaco dalka Turkiye, Mr. Merz ayaa ballan qaadaya in cunaqabateyn dheeraad lagu soo rugi doono Ruushka, gaar ahaan shidaalka iyo gaaska uu dalalka kale u dhoofiyo iyo weliba arrimaha maaliyadda haddii Putin uusan nabad ka keenin arrimaha Ukraine. Waxa uu sheegay in Mr. Zelenski uu haysto taageerada madaxda Yurub dadaalada uu ugu jiro in markaasi lasoo afjaro ama lasoo gabagabeeyo weerarada Ruushku uu ku qaadayo dalka Ukraine. Saadaasha hawada Berita oo Khamiisa magaalada Melbourne waa qayb ahaan daruur iyo 18 digrii, magaalada Sydneyna waa roobab iyo 22 digrii. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 65 senti oo dollarka Ameerikanka ah.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.